is my King, Jesus. This is my King, Jesus. This is my King, Jesus. This is my King, Jesus. Come on, sing this.
This is my King, Jesus.
Aleluia, 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 aleluia. Nyosha mikono kwa Yesu mwabudu. Yes, Jesus, we worship you, Lord. Rada da 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 da. Yes, Lord, you deserve, Lord. You deserve, Lord. You deserve, Lord. You deserve, Lord. You deserve, Lord.
Yeah.
Jesus. It's a chain, I love you. Yeah. It's a chain, I love you. Yeah. It's a chain, I love you. Yeah. Wanataka ishara. Wayunani wanataka hekima. Ita tena ilo jina. Kwa Wayahudi yeye ni kikwazo, lakini kwa Wayunani ni upumbavu. Lakini kwetu sisi Yesu ni nguvu. Kristo ni nguvu. Kristo ni nguvu. Tena Yesu. Kristo ni hekima ya Mungu. Ninamuona kwenye anga la Dar es Salaam. Ninamuona Afrika. Revive Africa. Jesus is here now. He's here now. He's here now. Yuko pale, yupo pale pale pale. Angalia anavyoponya. Yalila la 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 di maya na na le. Rana mazebia. Jesus, usimbe kimazoea, ondoa mazoea, ongeza imani. Yupo huyo 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 huyo. Angalia vifungo vinafunguliwa hivyo. Kisukari kinaondoka. Viziwi wanasikia. Yesu. Yesu. Hoda baze. Miguu inaanza kusimama. Kuna mtu ana kupi moja. Yesu ananyosha. Ananyosha mguu. Kiwete tembea. Yesu. Barina banana barina dani na sana na na motela. Soli de belana no zema. Katopara bazema. Rina da baline. Inua lugha yako kutoka mbinguni. Lugha ya Yesu amekupa. umenipendelea, umenipa na lugha yako baba. Usijali kumaliza nyimbo, huyu ni mwenye ibada, ni Yesu. Aya ya ya, wewe Yesu, pokea utukufu. Hii ni ibada yako baba, pokea baba, pokea wewe Yesu, wewe Yesu, wewe Yesu, wewe Yesu, wewe Yesu, wewe. Mwangalie, mwangalie Yesu wangu, mwangalie sasa. Yupo, 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 yupo. Taposa, taposa, taposa man. Hey, Yesu. Sina nani nama ya nela. Kuna watu walirudi nyuma. Mungu anaanza na wewe tena. Yasie tu, yasie, yasie, yasie. Kuna watu waliacha maombi, Yesu anarejesha roho ya maombi. Aya bana dema yana revival Dar es Salaam. Yesu, Yesu, Yesu inuliwe wewe, wewe Yesu, wewe, wewe Yesu, wewe, wewe Yesu. Sapata pale ba radi na maya na Revival Dar es Salaam. Ayana miana. Hey, yeah. Hey, yeah. Sadi pondita pelinam. Selida maya. Pokea, pokea. Yaro, yaro. Papaka unipo jawai nena kwa lunga. Endelea kujia roho, endelea, endelea, endelea kujiachia roho. Mungu anakujaza sasa. Oh Jesus, Messiah, I love you Lord. Bora nigaramie mali zangu zote. Wewe ufurahi Yesu wangu, ufurahi wewe. Wewe ni Mungu wewe. Aya, 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 aya. Rena de mali. Kuna wengine Mungu anaanza huduma na wewe upya. Ulienda mbali kihuduma, Mungu anaifufua huduma yako. Kama ni wewe, ongeza sauti kunena kwa lugha. Nasikia Roho anajaa watu. Yesu ni wewe. Ni wewe mwenye ibada. Pokea ibada yako. Pokea sasa. Pokea. Pokea Yesu wangu. Ziteteni nama ya nalelele maneleza. Keri manalo dana mayo naleza noma. Rapata nizo laba. Yelenemi. Yelenema. Yelenema. Renema. Rana nama ya nama. Renenema ya nama. Reninema. Kama una magonjwa nyosha tu mikono. Kama wazazi wako wanaumwa nyumbani nyosha tu mikono. kama una shida yoyote nyosha mkono. Yes, unaponya magonjwa yote. Angalia anavyoponya sasa, anapita pita kila eneo sasa. Aya, pokea sasa, pokea, pokea, receive now. The name of Jesus. Arana mena leni nani nani rani mama yalela. Kama una changamoto kazini, nasikia Mungu anaondoa hizo changamoto. Pato sepeli nana yala mena mayele nani. Wewe ni mwimbaji utakuwa unaabudu. Wewe ni mwabudu Mungu wewe. Mungu ana lazy worshipers. Tanzania worshipers rise up. Ah my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Yali lana mazelebeti na mazalemia. Poni bananezi na Rekina mainela. Changamoto kwenye ndoa, Mungu anaondoa sasa. Hey, watoto waliopotea, elelema, wewe Yesu. Yesu. We sing Jesus, 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 Jesus. Alimasa miana.
Unapendeza, unamelemeta.